ognuno così misa yaram vunze namusi yam fatishi jumu kozi arir koru kundorwe izongoi zezane kubim bata yergose jendu wena wenu Aje kuye site kandose jenduena wenu aje kuye site kandose na bonyu kuzimiza chera yara firie yaranguza. consegue se menezerwe, sim dizer, Jesus anyo que jibja.
Yesu,
kurushaho shaka kukumenya kurushaho ndakunyotewe ndakunyotewe Tature kurumyami ibyaremwe bihimbaje zina ryawe amahanga n'indimi zose tature kurumyami ibyaremwe bihimbaje zina ryawe amahanga amahanga indimi zose byature kuri umwami ibyaremwe bihimbaze izina ryawe amahanga indimi zose byature kuri umwami ibyaremwe bihimbaze izina ryawe
mwabe kubw'amahirwe aduhaye kukuramya aho twaba turi hose muri aka kanya twubashye kubaho kwawe rwagati muri twe habwa icyubahiro muri aka kanya mushimire aho uherereye hose mushimire akunda kumva ijwi ryawe akunda kumva ijwi ryawe muririmbira kwagira neza kwakora ibikomeye izina rye ni Yesu izina rye ni yawe urakoze mwami ayimana y'imana Kristo wanguza maraso ya Chavuguruz Iyo mano Kristo nuwange ndamahoro Ayimano Jimana Kristo Wanguza Maraso ya Chabuguruz Iyo mano Kristo nuwange ndamahoro Ai, ai mano Imana Kristo Wanguza Maraso ya Don't know why you're not my hero.
ndamahoro ndamahoro ndamahoro
ese wabyamamaza wererego
ndamahoro ndamahoro ndamahoro
ndamushima 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 ndamizeye ndakwizeye 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 ndagukunda come on ndagukunda 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 ndakwizeye 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 Chane Nichi Chaburus Iyo Mano Cristo Nuange Namahoro Nichi Chaburus Iyo Mano Mano Cristo Nuange 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 Nichi Namahoro Nashima Chane Koambonye Ukashigichira Devahia Devahino Urukundo Rurangose Ndanyuzwe Namahoro Ndashima Chane Koambone Ukashigikira Devahiga Devahino Urukundo Rurangose Come on, hey Ndanyuzwe Hey.
rekamba bwire muri bimwe muri bimwe muziho sindabona icyo yavuze yavuze gihera ibyo bintera gutegereza gutegereza nkomeje ko nibyo ntarabona nzabibona imvugo yiwe nihame tegereza umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yukuruye nta ushobora kugara ibihe bindi bihe imyaka igahita uko yarari kera data na n'uyu munsi niko ari njye naritegereje kugeza magingo y'ubu sindabona umukira n'utsi waretswe imvugo yiwe nihame tegereza umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nta ushobora kugara ubwari data ubwari data ugari data wabivuze bizoshika ugari data wabivuze ugari data wabivuze bizoshika zogera zogera ku cyo yavuze zogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshye iyo ivuze biraba yategeka bigakomera niyifite ijambo rya nyuma kuri njye n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yukuruye nta ushobora kugara uri umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo ukuruye nta ushobora kugara araza gushyiraho inzira araza gushyiraho inzira areba kuraho nabasha kurora zahora mwiringira yamaze gushyira inzira yamaze gushyira Wizira, Wizira, Yarebzeku, Ra, Namashakura, Zahora, Ringira, Yamaseku, Shira, Wizira. Jeku Raho Nabash Kurora Zaho Ramirinjira Zaho and Zaho Zaho Ramirinjira Zaho Zahora muri byose zaho ramwiringira zaho ramwiringira n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nta ushobora
Sinzira shobora kukubona akanwa kugaye turavugana mukene kugi uburyo ngukunda kuko woburanzi kuwaruta bose nzaguhimbarisha amaguru n'amaboko akanwa kanje Yeah, umutima wanjye uzasabana nawe iteka ryose ikinezeza n'uguhorana nawe gahora nibera mu bikari byawe ikinezeza n'uguhorana nawe gahora nibera mu bikari byawe come on Sinzira, shobora kukubona akanwa kugaye turavugana mukenero kugi n'uburyo ngukunda kuko woburanzi kubaruta bose nzaguhimbarisha amaguru n'amaboko akanwa kanjye Yeah, umutima wanjye uzasabana nawe iteka ryose nzaguhimbarisha amaguru n'amaboko akanwa mwa kanje iye umutima wanje uzasabane nawe iteka ryose
zahora nguhimbaza
zahora nguhimbaza zahora ngutazira na mama ze ngami urukundo rwawe zahora nguhimbaza zahora ngutazira na mama ze ngami urukundo rwawe zaguhimbarisha maguru na maboko akanwa kanye umutima wanje uzasabana nawe iteka ryose ikinezeza n'uguhorana nawe nahora nibera mu bikari byawe ikinezeza n'uguhorana nawe ahora